serigne bi khadalahu allah makhtaralahu neena ma ngi lay lay bir yow ak say nit kep ku gis araf yi wala mu gis yenen araf yo xamni ci araf yi lañu ko toxale yawmal khiyam bul yermande yalla subhanahu wa ta'ala we darra du fa jariñ ludul jef ju yiw balako yalla nangu day andak ragal yalla subhanahu wa ta'ala ragal yalla subhanahu wa ta'ala modi moyto merlo yalla subhanahu wa ta'ala ci jef ben bakar ak di moyto merlo minde fi ci di len togn kep ku togn boromam te tubu ko dakoy delo lamu jefon yalla nañ ci mucc kep ku togn moromam te jegalu ko dañuy jël ci ay jefam yu yiw jox ko sunu borom neena innama yataqabbalu llahu minal mutaqin ñi maragal lay nangul seeni jef wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu lol mi ci xatu juroom fuk ak ñet ci diwanu fatul wahab al karim wallahu a'lam.